futhi kwentiwa kwenteka ngekufa kwenkosi yethu uJesu Kristu nekubuya futhi kwamoya loyingcwele kutsi kugcwalise ndzawo tonke etinhlitweni tethu kukholwa futhi sikhulekela kutsi utosipha kwetibusiso takho kusihlwa. Kwangathi labo labangephandle kwaKristu bangangena kusihlwa, nalabo labagulako baphiliswe, labo labalahlwe phansi baphakanyiswe, labo labaphansi emoyeni bendiwe babe basha baphindze babe fresh futhi. Siphe kona babe manje kwangathi umoya loyingcwele ungeta uthathe tindoda nkulunkulu live futhi alibeke kuyo yonke insitiyo njengoba nje badzinga. Asathi ukuthi sidzingo sini kusihlwa, wena uyati. Futhi sicela wena ngekukholwa, sikholwa ukuthi utosipha konke lesikudzingako ngoba sikunikela kuwe egameni lendvodzana yakho iNkosi Jesu. Amen. Ningahlala phansi. Kwangathi Baba wethu losezulwini angabusisa ngamunye ngalokucebile. Ngabe enulawa. Kubuya kuvalwa kwemhlangano sinebusuku lobumbalwa lobusele. Ungangivumeli ngikhohlwe kukhulekela lawo ngaphambi kwe lamaduku lawa. Hayi, hayi khona manje. Ngiconze nje busuku abubi mnyama kakhulu, imvula ayini kamatima kakhulu, niyabona ngitoniyela emkhulekweni noma ngasiphi sekhathi ngende lengingakwenda. Nkulunkulu busisa lamadoda lawa lasivumela sibe nale hola yesikolwa. Kwangathi lesikolwa lesi singema njengesikhumbuto ngenxa yekuvula tandla kwaso nemusa waso ngelivangeli lenkosi Jesu Kristu. Bavula iminyango yabo. Ngihlangene nanjiniyela nemadvodza lambadlwana lapha nesicukule sikahle semadvodza kunjalo. Ngiyawabonga uNkulunkulu wabusise. Futhi manje banini semkhulekweni kusihlwa busuku bekugcina benkonzo futhi ngikhulekeleni ningeke na njengoba ngiphuma ngiya ensimini. Siyaconza ukuthi lesi kungahle kube sikhathi sekugcina semhlangano ngoba labanengi bethu bangahle bangaphindzi bahlangane kanjena futhi sonke lesicuku lesi lesilapha singahle singaphindzi sihlangane ngalapha futhi ngakulolu hlangothi lolu lwelizulu kunjalo. Inkumbi yebantu labadzala lapha futhi angathi nje ukuthi ngitobuya nini ingodi futhi niyathi ukuthi kwendekani ngingahle ngingakhona kubuya noma ungahle nawe ungaphindzi ukhone kubuya kodwa ngebufakazi bambe kugcina kini uma bungekho. Uma kwendeka kanjalo ngaleyo ndlela Jesu Kristu ngekweliciniso uyindvodzana yeNkulunkulu levukile kulabafile futhi lengikhuluma ngako ngaye ngiyakukholwa ngenhlitiyo yami yonke futhi ngiyanithanda ngalolu ngafi nalolu uthokomele luthandwe lobuKristu. uNkulunkulu abe nani. Manje kumfundisi wethu lomncane ngalapha umnakethu Joseph. Yebo ke angidzingi kukuvakalisa lokho. Niyathi ukuthi ngicabangani ngaye. Nakini nonke nine bazalwane labathandzekako belusi nebazalwane labangasibo bafundisi balamanye emabandla labahlethi phansi kulomgodi lapha kusihlwa. Futhi ngiyacabanga lona ngumgodi weorchestra. Futhi kubukeka kwangathi ngumgodi webahlabeleli laba rekhodako kunalaba nengibabo empeleni. Futhi ngibona labanye lenkolwa ukuthi ngiyabathi ngathi labazalwane lapha ekoneni bangani bami Leona Jean nemnakethu Amend nemnakethu Bila endasi lapha nalomunye umnakethu lo sithunywa senkolo ngiyakholwa lovela ePalestine. Manje anginasiqiniseko ngabe nguloyo thathe lowaphiliswa lo sithakwa lobeka uNkulunkulu akubusise thathe. Ngiyakuthokothela impela ngayo yonke inhlitiyo yami nalo thathe lomncane lowaphiliswa sithakwa lesikhonda iNkosi Jesu. Futhi ngibonga kakhulu ngaye nangemusa wakhe evangelini. uNkulunkulu abusise ngamunye ngamunye. Manje yebo nemnakethu lapha nangu umfolo omncane lohlethi phansi lapha. Ngicabanga ukuthi yena nemkakhe bashayela besuka eHammond eIndiana njalo ngelisondo bethe eTabanekele lami cishe amakilomitha langemakhulu lamane nemashumi lasihlanu ukuthi bathole kuba semhlanganweni uma balapho. Kuletha umthwalo wonke naye. Angilathi ngishonela igama lalomnakethu kodwa ungumfolo kahle empeleni. uNkulunkulu uyamadi. Uma ngingaphosisi lo thathe lomncane lohlethi khona lapha afake sikhipha lesibovu noma lokuthide ngikholwa ukuthi wake waphiliswa kulomunye wemihlangano yami. Anginasiqiniseko kodwa ngicabanga ukuthi waphiliswa anesimila ngalesinye isikhathi noma lokuthide. Ngubani lowo? Ukuphi? Ngani? Ayibusiswe inhlitiyo yakho nakethu John. Angikakuboni. Bewuhleti emuva eceleni kusuka kimi nemnakethu Joseph. Weta wase uthi yebo. Bewukuphi ngesikhathi salo mhlangano?
God bless you, brother. Yes.
Yebo, uNkulunkulu akubusise mnakethu. Yebo, bengikhuluma. Kuthula kwaNkulunkulu akuphumule nawe mnakethu lothandzekako. Lo mnakethu lomdzala lothandzekako lapha. Nginikeni kunakisisa kwenu manje ekufundweni kwelivi. Encwadini yaJuda sithola lamavesi evesini lesithathu lencwadi yaJuda. Bathandekayo, nginikete onke emandla ami kunibhalela ngale nsindziso leyetayelekile. Kube nesidzingo kimi kuthi nginibhalele. Nekunikhuthaza kuthi nifanele ngekutimisela nilwele lokukholwa lokwake kwethulwa kulabangcwele kwaba kanye. Kwangathi inkosi ngengeta tibusiso tayo ekufundweni kwelivilayo. Manje ngikholwa kuthi le ncwadi yabhalwa nga AD 66 futhi kwakuyiminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu ngaleso sikhathi emva kwePentecost futhi Juda akhuluma nelibandla ngaleso sikhathi beka abakhuthatha ukuthi bona bafanele ngekutimisela balwele lokukholwa lokwake kwethulwa kulabangcwele. Ungake ucabange kuthi lelibandla lelikhulu lamoya loyingcwele lebe ligcotshiwe futhi laqiliswa kuKristu ngamoya loyingcwele. Lase lithandzelekile ngesikhathi lesifisha nje. Leso lomprofeti lapha bekabatshela ukuthi ngekutimisela balwele lokukholwa lokwake kwethulelwa labangcwele. Manje asinawuthatha isikhathi lesiningi, kufanele ngibukisise lapha ngoba sinenkonzo lenkulu letako. Ngikhulekele bantu labaningi kusihlwa ngangoba ngingakhona kucetha leli layini. Futhi ngicelile kuma lapho ngekukholwa umkhuleko. Manje lo mprofeti lapha uthi ngikutimisela lwelani lokukholwa. Hayi ukukholwa thite nje kodwa lokukholwa lokwake kwethulelwa labangcwele kwaba kanye. Manje bantu labaningi bathi yebo ke ngitoya endasi kulowo mhlangano kodwa umelene nekukholwa kwami. Kunye kuphela kukholwa, kukholwa kunye, lithemba linye, inkosi yinye, munye umbhabhatiso. Niyakukholwa na? Kukholwa kunye futhi loko kukholwa kusenkosini Jesu Kristu. Futhi manje labanye bantu bathi yebo ke ngiyimethodist, loko kuphambene nekukholwa kwami. Ngilikatholika futhi loko kuphambene nekukholwa kwami. Kuna kunye kuphela kukholwa. Kungahle kube ngemahlelo lehlukene emabandla kumelela loko kukholwa. Kodwa kuna kunye kuphela kukholwa. Manje Juda washo ukuthi thine sikhuluma lapha ngaphambi kwesikhathi kusobala ebandleni ngalolo suku. Kodwa sifanele ngekutimisela silwele lokukholwa lokwake kwethulelwa labangcwele. Manje kwakungeke kusebende eTestamentini lelidzala. Kwakufanele kube seTestamentini lelisha ngoba iTestamenti lelidzala lalingumthetho futhi kulolu hlangothi ngumusa. Futhi kwathi umthetho nebaprofeti Luka 16:16 umthetho nebaprofeti kwakukhona kwathe kwaba nguJohane. Kusukela lapho ke umbuso welizulu ushunyayeliwe. Ngakho kufanele kube ngakulolu hlangothi lolu. Kufanele kube ngakulolu hlangothi nekungcweliswa. Ngoba labangcwele libandla libabita ngalabangcwele emva. Leli gama lelithi longcwele lichaza ukuthi longcwelisiwe. Ngalamanye amagama sifanele silwele lokukholwa lokwanikelwa kwaba kanye kulongcwelisiwe. Kungcweliswa kusho kubithelwa ngephandle ubekwe eceleni uhlandwe, uyabona, uhlandwe bese ubekwa eceleni kwendela inkonzo letside. Manje lokukholwa lokwethulwa kulabo bantu loko kukholwa lesifanele sikulwele. Niyathi kulwela kusho kuthini? Kuphikisana noma kubambelela kulokutsite. Kulwela, kulwela ngekutimisela loko kukholwa. Manje uma ngitsite bazalwane be-Methodist ninako na? Yebo, sinako lokho kukholwa. Nebazala nebaptist. Yebo. Futhi Catholica ithi yebo. Pentecostal ithi yebo. Wonke umuntu bekangathi yebo, libandla lami lilwela lokho kukholwa. Yebo ke ngiyajabula kuva lokho. Ngingajabula kakhulu kwathi ukuthi lokho kuliciniso. Manje indlela kuphela yebo ke besingathi yini lekwenta wehluke kulomunye ke. Yebo ke khona ke siyakukholwa ukuthi kwakungalendlela. Manje ake sibuyele emuva nje encenyeni yasekuqaleni yemibhalo. Inkonzo yasekuqaleni nasetinsukwini talabangcwele futhi sibone ukuthi ihloboluni lokukholwa lebebanalo bese ke silwela lokho lebebanako nguleyo ndlela kuphela yekuqiniseka ngabe kunjalo na. Manje wekucala kwethula kukholwa libhayibheli lelifuna sikulwele kwakuyinkosi Jesu Kristu qobo lwakhe. Johane bekangimenduleli kukhuluma ngabo, kodwa Kristu bekangiko, Kristu cobo lwakhe, bekanguye lowaletha kukholwa. Ngoba Kristu emhlabeni bekangilomelele uNkulunkulu kubantu esivumelwaneni lesisha. Caphelani, uNkulunkulu wathumela Kristu emva kwetinsuku temthetho. Wenda wesifazane ngaphansi kwemthetho kude ahlenge labo lebe bangephansi kwemthetho. Kristu wendiwa inyama yemuntu anguNkulunkulu cobo lwakhe Emmanuel ahlanyelwe uNkulunkulu kuKristu enda ukuthi live libuyisane naye. Futhi ngesikhathi alapha emhlabeni akayilandzelanga imicabango yakhe lucobo intsandvo yakhe lucobo kodwa wanikela ngenzandvo yakhe lucobo nemicabango yakhe lucobo kulandzela umcondvo nenzandvo yababe wakhe. Angiteli kwenta intsandvo yami kodwa intsandvo yakhe longithumile. Niyakubona na? Manje Kristu utela kutokwenta intsandvo yababe. Konake uma singabona ukuthi Kristu wentani nekuthi hloboluni lokukholwa lalunikeda abantu noma walushumayela kubantu, konake lokho kufanele kube ngulokukholwa lesukulwelako. Manje ngesikhathi Kristu alapha emhlabeni siyamangala, watalwa nje aluswane lolungumfana lolujwayelekile nje. Watalelwa emkhombeni akedanga eveni nenkumbi lenkulu yekuphila kahle. Bekawe batali nje labahluphekile lotalelwe emkhombeni wakhuliswa wahamba futhi wakhuliswa nebantu bakubo. Futhi nasaneminyaka lengemashumi lamathathu budala waphumela ehlane futhi lapho wahlangana noJohane futhi wabhaphathiswa nguJohane eJordani alalela noma agcwalisa. Ngesikhathi Johane ambona eta wathi ngimi lengidzinga kubhaphathiswa nguwe kepha kungani wena untekimi. Wathi kuvumele ukuthi kube njalo kodwa kusifanele kugcwalisa kulunga konke. Wathi ke ubhaphathiswa nguJohane waphuma masinyane emantini futhi buka emazulu amvulekela. Uthi Johane wafakaza abona umoya kaNkulunkulu njengelithuba wehla uvela ezulwini futhi ukhanyisa ethi kwakhe. Johane waqhubeka wathi bengingamathi yena kodwa wathi kimi ehlane hamba ubhaphathise. Wathi kulowo lotobona umoya wehlela kuye futhi uhlala lapho nguye lotho bhaphathisa ngamoya longcwele nangemlilo. Johane bekanesibonakaliso ukuthi lowo kwakungumesiya. Ngesikhathi ambona eta bekati ukuthi kwakungumesiya. Manje bekangakagcoki ngalokwehlukile kunoma ngimuphi lomunye umuntu. Jesu bekangumuntu lojwayelekile nje. Libhayibheli lathi kwakungekho buhle ukuthi simfise. Bekangenjalo indvodza lengemafithi lasikhombisa kanje. Akukho buhle ukuthi simfise. Ngicabanga ukuthi bekangenayo imfundo lengako yalelive ngoba asinako lokubhaliwe ngaye ukuthi ake aye esikolweni. Akukho lokubhaliwe embhalweni noma umlando ukuthi wake waya esikolweni. Kodwa bekanayo imfundo kusobala. Kodwa lapho ayithola khona asadi. Uthi manje sinalokubhalwe phansi ngaPawula, ngaPawula lapho aya khona esikolweni nalabanye kodwa asinako lokubhalwe phansi lapho Jesu aya khona esikolweni. Yena nje umuntu lojwayelekile wakhuluma lulwimi lolwejwayelekile, lulwimi njengoba nilusebenzisa esitaladini lapho wonke umuntu bantu katana bebamuva. Futhi ngakho ke kwakungekho lutho lolugcamile ekubukekeni kwakhe. Nakanjalo njalo ukuthi bewungamenta abe nguloko lebekangiko. Loko lebekangiko kwakungesiko kubonakala kwangaphandle ngoba bekangumuntu wangephandle kodwa ngekhathi bekangunkulunkulu Emmanuel babe nkulunkulu bekakuye aboyisana nelive naye lucobo ngakho lapho waletha kukholwa kwemaKristu manje sitomchaphela yini leyamenda ehluke njengesikhulumi ngiyacabanga ukuthi bekangenamfutho kangako futhi aphumele esitaladini nanjengoba senda futhi amemete ngoba libhayibheli lathi liphimbo lakhe lalingevakali esitaladini nemhlanga lofacakile nensambo yesibani lebhunyako nakanjalo njalo njengoba umprofeti athi uyoba ngiko ngakho bekayinto nje letsite mayelana nenkulumo yakhe leyabamba insitho yabantu noko bekangadzinge ukuthi abe nemfutho kakhulu kangako ngako ngesibonakaliso sangaphandle kodwa kwakukhona lokuthite phansi ekukhulumeni kwakhe lokwakukhanga tinhlitiyo tebantu bengikuthanda kanjani ukuhlala njalo ngiva bashumayeli labakhulu ukuthi bakhulume nekuthi ngikuthanda kanjani kubalalela kodwa bengihlala njalo ngitibutha ukuthi ngangingativa kanjani ngime lapho ngalolo suku ngesikhathi Jesu alula imikhono yakhe futhi wathi wotani kimi nine nonke lenisebentako nalenisindvako mina ngidawuninika kuphumula oh bengingathanda ukuva lokho ngangiyothanda ukuthi ngimuve ngesikhathi ahleti edvaleni mhlawumbe enzabeni lapho aniketha khona inshumayelo yakhe enzabeni futhi ngimlalele wathi babusisiwe labamsulwa enhlitiweni bayombona uNkulunkulu nibusisiwe uma abantu batonihlupha futhi bente lonke luhlobo lwenhlekisa ngani Ngemanga ngenxa yeligama lami. Sokotani futhi nijabule ngalokwendlulele ngoba mkhulu umvuzo wenu ezulwini. Ngoba kanjalo babahlupha abaprofeti lebe basembi kwenu. Niyabona na? Oh, bengingathanda ukuthi ngimuve ashumayela lokho. Kodwa njengoba bengihlale ngisho, mhlawumbe bengingeke ngikhone kuva lokho. Kodwa nginemathemba ekuva lokho. Wende kahle ngceke yami lenhle nalethembekile. Uma kuphela ngingeva ukuthi ngiloko kuphela, lokho kutongenelisa kahle. Caphelani ngesikhathi alapha emhlabeni, Petro wathi etentweni sasifuko sesibili, emva kokuba sekemukele umbhaphathiswa moya lwengcwele. Wathi Nina madoda aka Israyeli lo Jesu wase Nazaretha umuntu lofakazelwe uNkulunkulu emkhatsini wenu ngani na ngesayensi yetenkolo yakhe na cha ngekuma kwakhe lokukhulu ebandleni cha ngesicu sakhe sebuchwephesha cha noma ngebuhle benkulumo yakhe cha Nina madoda aka Israyeli Jesu wase Nazaretha Indoda lefakazelwe uNkulunkulu emkhatsini wenu ngetibonakaliso letimanga. Kuthi uNkulunkulu wakwenda ngaye emkhatsini wenu nonke leningiko. Konke nibofakazi. Lokho kwakuvela ngqo ehlombe. Bekungesiko na. Wathi nine ngetandla letikhohlakele nibethele inkosana yokuphila. Kodwa uNkulunkulu uyivusile futhi. Amen. Ngiyakuthanda lokho. Wathi nimbethele yena kodwa akunakwendeka ukuthi abe ngumphathi wekufa ngakho kufa kwakufanele kumkhulule futhi uvukile kulabafile futhi sibofakazi bakhe amen kungakho letinto leti tendiwa sibonelo nje lendoda lekhubatekile egedeni yaphiliswa wathi ngekukholwa egameni la Jesu Kristu lendoda iphilisiwe niyabona na inkosana yekuphila leyo lenayibethela wathi uNkulunkulu wamcinisekisa bekangenako bekangesiyo indoda lebukeka njengenkosana bekangesilutho lwaletinto leti lelive lelitibukako Kodwa uNkulunkulu bekanaye ngoba wafakaza ukuthi bekanaye embikweni nonke ngetibonakaliso netimanga latenda emkhatsini wenu nonke ngoloko abapostoli labakucabanga ngekukholwa kwemaKristu lendani lizinga lebufundisi lelikhulu bafarisi nebasadusi tinkantolo letinkulu teSanhedrin laba balelwa cishe etigitsini letimbili tebantu bathumela lobamelele ngalobunye busuku Nikodem Wefika ebusuku labanye beno bayamhleka ngekuta ebusuku ekugcineni wefika ngabe ukwendile wena wendile yini ngangoba Nikodima enda ekugcineni wefika lapho wefika kuJesu Kulungile futhi ngesikhathi efika mbukeni manje sifundziswa sita kumuntu lode sicu sediploma Wakungumuntu lohloniphekile eta esihluphekini afuna lwadi. Naku kwakukhona umuntu wetiqu letinkulu Eta kumuntu lobe kangenato tiqu. Kwakusihla kaniphile sitsala na tishela sita kumfolo omncane kutofunza ngekuphila lokuphakathe. Niyawubona umehluko na? Manje wefika ngendlela yetindlela tonke ngesikhathi sasebusuku avula indlela yakhe leya edulu ngenxa yelibandla lakhe nakanjalo njalo. Kodwa Nicodemus mlaleleni wakhulumela libandla inkantolo yeSanhedrin ngenxa yelithempeli kubafarisi nebasadusi nemaSanhedrin nakanjalo njalo. Wathi siyathi rabi noma nkosi. Siyathi ukuthi wena ungumfundisi lovela kuNkulunkulu. Sine bobani thine na? Sine maJuda, sine betinkantolo, sine bemasinagoge lesikuhluphile. Sihlekisa ngawe futhi sikuhleka. Kodwa siyathi ukuthi wena ungumfundisi lovela kuNkulunkulu. Ngani na? Ngenxa yokuthi umuntu lolikhalakhala ekukhulumeni nenkulumo lenkulu liphimbo lelinjilota kahle. Cha, wathi kanjani ke? Siyathi ukuthi wena umfundisi lovela kuNkulunkulu ngoba akekho umuntu longenta letinto lotendako lemimangaliso loyentako uma uNkulunkulu angekho naye. Bebathi ukuthi lowo kwakunguye kodwa ngekubandlulula bugovu bangakakulungeli kuba neku kuphika bona kwencaba lokusisingathile futhi nememukele babe kanzi bebabona ukuthi kwakukwaNkulunkulu. Leli dolobha lifunza emaphephandzaba lita emhlanganweni alinakuthi landulela bayathi ukuthi uNkulunkulu usendasi lapha ahamba futhi enda imimangaliso. Bantu labahleka kuphiliswa kwaNkulunkulu bahleka libandla laNkulunkulu ophilako ngekusho ukuthi banemcondo lomncane abanakuvika ngelicembe bayathi phansi enhlitweni yabo ukuthi lelo liqiniso. Bayesaba nje kukuvuma besaba ukuthi batolahlekelwa ngolokunye kwekuhlonishwa kwabo. Ngingamane ngilahlekelwe kuhlonishwa kwami konke esiveni uthi ngizuze lizulu. Beningeke nini eqinisweni bengide kuhlonishwa esiveni lokungangilahlekela. Kodwa Kristu ungingenisile futhi manje ngingumntwana. Bukani labangiko ngathi yena ekunjingeni kwakhe waba ngilophuyile kuthi ekuphiyeni kwakhe singaceba. Ekungafini kwakhe waba inyama kude athathe kugula kwethu kuze ekuguleni kwakhe sibe nempilo. Kuso sonke sono sami waba bekangenasono futhi wathatha sono sami kude ngingabi nesono. Waba ngimi kude mine ngibe nguye. Ezulwini ume njengewami newakho ummeleli. Ngakho ke uNkulunkulu akabuki thine ubuke kummeleli wethu. Oh, akumangalisi yini lokho na? Kristu eme esikhundleni sethu asimelele embi kwababe. Nike naya la kute kwakhona licala enkantolo. Lo mmeleli uma njengemmeli amele kuncenga. Lo wathi kwenda kangcono kunaloko lakwentako. Kanti ungiyona kanye le ndvodzana yababe ime ebukhoneni bankulunkulu kuncusela licala lethu. Futhi uma sitovuma. Ngekunjinga noko waba ngilophuyile kude kuthi ngebuphuya bakhe singentiwa sinjinge. Sinjinge kuphi? Emalini? Cha. Sinjinge etibusisweni tasezulwini, tindoda kamoya thine lesake saphuya manje sibe tinjinga ngebuphuya bakhe. Mcapheleni yena, yena wathi hlubula watehlisa yena wetha phansi loyo lomkhulu loNkulunkulu avela ngethulo u ekwehlisweni sithundi wetha phansi uthi wathi letha phansi wathi thobisa yena emtimbeni wenyama kutohamba emkhatsini webantu. Eve kucalekisa nekwethuka kwebantu, eve buhlungu bekugula nebekufa ethi kwakhe kuthi kuko konke lokho hayi ngoba bekafanele kodwa ngenxa yokuthi luthando lwamchubela kuko kuthi bekende konke lokho uthi wagula futhi waba netinkhathado. Wena uthi ngabe bekagula na impela? Ngabe akendanga lento ngekwakhe sitatimende sakhe lucobo sakhe lucobo futhi wathi bangeke bathi kimi nyanga tiphilise na?
Sure, he bore our sicknesses.
Impela wethala kugula kwethu, buhlungu bethu, sono sethu, kutsabuka kwethu. Niyabona ukuthi beka yini? Manje ngulowo ke bapostoli labakhuluma ngaye. Ngulowo Nicodem lakhuluma ngaye. Ase sibone ukuthi beka yini. Hloboluni lwemmeleli lwalendela ukukholwa kweMkhristu na. Ngesikhathi alapha emhlabeni akathathanga ligama ethi kwakhe lucobo. LiBhayibheli lasho ukuthi akazange. Akatendelanga cobo lwakhe ligama lelihle. Ngikhathi letinengi ngicabange lokho. Umuntu lowenda liplete lematinyo ekufakwa endela ematinyo. Wenda ligama lelihle kuwo. Kodwa lo muntu lowenda ematinyo sibili, lendiwa ngaye lucobo, akukho gama lelihle. Umuntu lowenda umlende wekwakhiwa, watendela ligama lelihle. Kodwa lo muntu lowenda umlende mbamba, yena akatendelanga gama. Niyabona na? Wavele watikhumula nje, wase utaphansi, kutosinzisa wena nami. Kuphilisa wena nami. Inyanga lenkulu, uNkulunkulu wasezulwini, longafi. Wathi embathisa yena lucobo enyameni kude asimise kugula emtimbeni wakhe lucobo, kususa kugula kwethu. Akukaze kwatiwe nje, emave angeke avakalise loko lokungiko impela. Loko uNkulunkulu lasentela kona kuKristu Jesu. Ngesikhathi alapha emhlabeni akazange athichenye ngaye lucobo. Weda angathi lutho ngaphandle kwaloko insandvo yababe beyitokwenda. Waniketwa tintho letinkulu. Ngisho Sathane wamtshela, ngitokunika wonke umbuso welive, futhi ngikwende ube inkosi etukwayo, uma utokuwa phansi ungikhonde. Wathi suka lapha Sathane, kubhaliwe ukuthi wena utokhonda inkosi uNkulunkulu wakho, futhi yena yedwa utamsebentela impela. Bekangaba nayo yonke le mibuso yemhlaba, uyoba nayo noma kanjani, uba indlalifa yayo, uyindlalifa yetintho tonke, futhi sine siyindlalifa kanye naye, netindlalifa kanye embusweni. Babusisiwe labamsula enhlitweni, ngoba bayombona uNkulunkulu. Babusisiwe labamnene, ngoba bayodlalifa lemhlaba. Leyo yishumayelo yakhe, loko lasinika kona tethembiso takhe. Loyo kwakunguye. Manje mcaphelene njengoba yena lapha emhlabeni bona lomunye wemsebenzi wakhe. Ake sibone ukuthi bekaqonze ukuthini ekukholweni kwemaKristu manje. Nangu lapha ulapha umfudlana wabo bonke buKristu inhloko. Kucala kusungulwa kwenkolo yebuKristu kwakunguJesu Kristu indodzana yaNkulunkulu. Kucala kwenkolo yebuKristu. Indzawo yokuqala yabo bonke bantu bayo yonke iminyaka kubuka kuleyo ndzawo yokuqala nekucala lapho. Beka sibonelo kithi, ngabe kunjalo na? Ngesikhathi sahluko selishumi nakuthathu uJohane longcwele, lapho kugezana tinyawo sekulethwa futhi wathi, bukani Petro lotitshelako, lo Petro, Petro bekanjalo, avikelekile loluhlata. Wena lapho njenga lonesiphika lesiqinile. Uthi wenyukela kuyogeza tinyawo ta Petro. Wathi awutigezi inhlobo tinyawo tami. Oh he, sinalaba nengi kakhulu balabo namuhla. Awutigezi tinyawo tami. Jesu wambuka wathi yeboke uma ngingakugezi awunasabelo nami. Petro wathi khonake kungabi tinyawo kuphela kodwa tandla tami nenhloko. Loko kwathi kumyekelisa kuba sitashi akuzange na. Oh, kwangathi ngiyawabona lawo mavi lanemusa acalatha kuPetro futhi athi manje uma ngeke ngikhone kukugeza awunasabelo nami. Uma ungeke ulandzele umyalo wami. Uma ungeke ukhone kwenda intsandwe yababa Petro. Ngiyakuthanda kodwa ufanele wende letinto lethu. Leyo ingcenye yenkolo yebuKristu. Kwase kuthi emva kuba sekacetsile kugeza tinyawo tebafundzi, wahlala phansi wathi manje ningibitha ngenkosi nemphathi futhi nithi yebo ke ngoba kanjalo ngingiyo. Uma ke inkosi yenu nemphathi ngigeze tinyawo tenu, nifanele kugezana talomunye netalomunye ngoba kulaleleni. Ngoba ngininikile sibonelo ukuthi nifanele nente kulomunye nalomunye njoma ngentile kini. Beka sibonelo sebuKristu, beka buKristu, beka iphethini yethu. Ungalokothi utame kufanisa impilo yakho emva komshumayeli lothide, emva kwempriesti lothide, emva kwalenye indvodza lenkulu yetenkolo lapha emhlabeni. Kodwa afanekisa impilo yakho emva kwaKristu.
He is your example. He set an example. He lived an example.
Usibonelo sakho, wabeka sibonelo. Waphila sibonelo futhi wasethula ebandleni. Ongethemba lokho kucwila kujule kakhulu. Kungani ukuthi bantu abafuni kuvala ivangeli na? Niyabona na? Qaphelani kujula phansi. Wathi beka sibonelo. Manje siyambona bukusisani ukuthi sibonelo lesinje lasibekako. Waphuma wathi anginalutho lengalwenda kimi luchobo. Wase ke lomunye uta kuye athi kunganaki kancane. Wachalatha etukwetetsameli na Jesu eme lapho wambuka. Wathi wena ungumIsrayeli lokungekho nkohliso kuye. Ngesikhathi Philip ahamba futhi wathola Nathaniel ngephandle ngaphansi kwaleso sihlahla akhuleka, wambuyisa wathi, "Woda ngalapha ngifuna ukukukhombisa ukuthi ngubani lesimtholile, Jesu waseNazaretha indodzana yaJosefa." Nale ndoda letitshelako yathi, "Leni, ingaba khona kepha into lenhle levela eNazaretha?" Wathi, "Woda ubone, nguleyo indlela lengcono kunato tonke yekuthola. Hamba uthole." Wathi wota ubone. Yebo ke uta ngalapho neyati. Indoda lelungile, indoda letiphethe kahle, lethembekile njengoba tinsuku dinze futhi wenyukela lapho embi kwaJesu, eme ngephandle lapho esichukwini naJesu acalada. Kwangathi ngiyabona ngesikhathi eva Jesu noma wambona akhulekela labanye labagulako noma lokutside. Inhlitiyo yakhe iqala ukuthi incibilike kancane. Niyati sengiyamuva cishe impela asho livi kuPhilip. Uthi Philip lo mfo uthi te kwehluka kancane kumshumayelo jwayelekile lesimbonako. Oh hey, ngabe wehlukile. Wathi uthi te kwehluka kancane nje. Ngithanda nje indlela lakhuluma ngayo. Ngiva Nathaniel athi yebo ke ngicabanga ukuthi utontshintsha umcondo wakho na umbona futhi wake wamfa. Bewusanza kwendlulisa umbono wakho nje. Emuva endase lapho. Wathi bekungeke kube khona lutho loluhle loluvela eNazaretha. Cishe ngaleso sikhathi Jesu aguqula inhloko yakhe lethandzekako, akhe lamakhulu emehlo lathambile abuka ngalapho. Wathi bukani umIsrayeli lokungekho nkohliso kuye. Loko kwamnyakatisa. Wathi mine, wathi ungathi kanjani mfundisi noma rabi na? Wathi ngaphambi kokuthi Philip akubide ngesikhathi ungaphansi kwesihlahla ngikubonile. Naso sibonelo sebuKristu kunjalo. Wahlangana newesifazane emthonjeni futhi wathuma abafundi bakhe ukuthi bahambe baya edolobheni kuyothenga lokukudla lokudliwako. Futhi lapho basehambile Jesu athi ukuthi lowesifazane utokuta ngoba wathi abengenti lutho ngaphandle uma babe amkhombisa. Kusuka eJerusalema uya ngqo eJericho kodwa yena wenyuka ngendlela yaseSamaria. Ngiyatibuta ukuthi leni bekanesidzingo sekwendlula ngaseSamaria. Ngiyatibuta ukuthi leni waphumela lapho wahlala emthonjeni nalo sifazane uyaphuma kutokha emandi. Uthi wathi ase unginathise. Wathi ngani akusilo lisiko kumaJuda ukucela emaSamaria lokunjalo. Wathi kodwa kube bewathi ukuthi ngibani lobe ukhuluma naye. Bewutocela kimi emandi. Uthi bengitokunika emandi longeke uphindze ute lapha kuto wakha. Ngani wathi lo mthombo uyashona na kanjalo njalo. Wathi hamba ulandze indvodza yakho. Waconza ngqo ephuzwini. Hamba ulandze indvodza yakho. Nguleyo inkathato yakho. Wathi anginandvodza. Wathi lokho kunjalo bewunala sihlanu. Ngani wathi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena mnumzane. Wathi ngiyathi uma Mesiya efika angatenda letindlo leti. Kepha ungubani wena? Wathi nguye lo lokhuluma nawe. Amen. Naso sibonakaliso sebuKristu. Nako ke kukholwa lebe banako. Naso sibonelo. Ngani wagijimela edolobheni Jesu yangena akazange sekende imimangaliso noma ende noma ngusiphi setibonakaliso takhe. Wakhuluma nje nebantu bathi siyakukholwa, siyakukholwa hayi ngoba lowesifazane ushito ukuthi wena wathi imfihlo yempilo yakhe. Kodwa ngoba sikuvile ukukhuluma siyakukholwa. Kungaleso sizathu sibukusisani ukuthi kwendekani kamvanyana kulelo dolobha. Jesu wachubeka caphelani ngulolo hlobo lokuphila laluphila wendlula echibini laseBethesda ngasechibini njalo lapho tichukule tinkulu temfolo kubatekile tilele khona tishosha tinyonga timpombutse labashwaphene. Manje bukani niyakhola ukuthi Jesu bekaneluvelo na? Bekagcwele luthando kodwa kufana nebantu nje ngaletinye tikhathi eluthandweni. bayakhohlwa ukuthi hlobo luni lweluthando labakhuluma ngalo. Luthando ifilio neluthando iagapo lunye kokubili luthando, kodwa luthando lwalomunye lungetulu nalo lolunye luthando lapha emhlabeni. Njengoba bengikhuluma nenzatheli namuhla ngathi luthando endasi lapha luthando lwemuntu belungakwenta udubule indvodza ngenxa yemkakho, kodwa luthando loluvela ngetulu belungakwenta ukhulekele umphefumulo wakhe lolahlekile. Kwehluke impela, niyabona na, lolunye lwawo luthando endasi lapha kule leveli luthando lwemuntu, nalo lolumunye uluthando loluvela ngetulu, neluvelo lolubuka etukwesicuku futhi luthi, oh, ungete wamphilisa lo muntu lona, uyagula, unesidzingo lesithide, lena indvodza lelungile, siyayati, philisa loluswane loluncane, buka lolo luvelo lwemuntu. Kodwa mbamba, naluke, luvelo mbamba lobuNkulunkulu kwenta intsandvo yalowo lokuthumile kuthi ukwente. Jesu wendlula ngakubo bonke labagulako nalabahlaselekile nalabakhubatekile, wawelela lapho wathola indvodza ilele eluhlakeni, wathi ungathanda yini kusinza? Yebo ke, wathi ngiyakhona kuhamba, uma ngita lapha kuleli chibi then lomunye longconywana kunami uyangengcelela. Jesu wathi, manje buka, Jesu bekathi ukuthi bekalele lapho, bekakathi agula iminyaka lengemashumi lamathathu nesiphohlongo, beka nalesifo lesi iminyaka lengemashumi lamathathu nesiphohlongo, kungani bekangaphilisa umuntu lonjalo na? Bekenda intsandvo yababe. Uthi wamthola wathi, thatha umbhedze wakho bese uya endlini yakho. Wagocotha umbhedze wakhe futhi wenda lokho Jesu lamtshela ukuthi akwende, wachubeka ahamba. EmaJuda amthola acala kumbuta amletha ekutekweni kwelicala. Jesu walethwa ekutekusweni licala. Nelelishumi nemfica leso sahluko sesihlanu saJohane longcwele nelivesi lelishumi nemfica, Jesu ngesikhathi abudwa. Ngiyathi buta ukuthi bebatombuta ngani Jesu? Indwe yokucala kuphilisa ngelisabatha. Indwe lelandzelako awubaphilisi ngani endasi lapho? Yehlela lapho futhi ubende bonke basinze uma ungakwenda. Lalelani kuPaula kwaJesu emuva. Wathi, ngicinisile ngicinisile ngithi kini, indodzana ingeke yende lutho ngekwayo lucobo. Kodwa lokho babe langibonisa kona, lengibona babe akwenda, babe uyangikhombisa bese ke ngiyahamba ngikwende. Ngalelinye ligama Jesu akenda ngalutho ngekwakhe aze abone umbono waloko babe lathi akakwende, bese ke uyahamba futhi akwende. Lobo buKristu kwenda intsandvo yaNkulunkulu. Lokho kwakukuphila kwakhe, nguloko Jesu lakwenda. Manje wathini ngesikhathi ahamba na? Silwela lokukholwa lokwakhe kwethulwa. Kwakufanele kuvele nzawana thite uma kwethulwa kulabangcwele. Ngabe kunjalo na? Kukholwa lokwethulelwa labangcwele kwaba kanye. Ngubani lo wakwethula? Wathi, kusesikhashana nje nelive lingeke lisangibona. Noko nine nitongibona ngoba ngitawuba nani ngibe ngisho nakini kute kube sekupheleni kwemhlaba. Netintfo lengitendako mine nani niyotenda, ngisho nalokunengi kunaloku ngoba ngiya kubabe wami. Niyakuthola na? Kwakuyini na lokukholwa lakwethula? Wethula ebandleni kukuthatha akuyise ekupheleni kwemhlaba. Amen. Oh, ngiyathemba ukuthi nje impela nehlela ngaphansi kwesikhumba senu, nibuke ngaselisibhanjeni lwenu lwesihlanu ngesencele. Qaphelani, lokho kwakungulokukholwa Juda lebekakhuluma ngako, lolo hlobo lokukholwa, into Jesu latenda, kukholwa lebekanako kuNkulunkulu. Wethula leyo ntho lefanako kulabangcwele, ngoba wathi, letintho letifanako lengitendako nani niyatenda. Haleluya, ngiyethemba ukuthi kulungile. Qaphelani, letintho lengitendako mina nani nitotenda. Ngethula lokhu kini, kodwa ngaphambi kokuthi nikhone kuba nako, yenyukelani lapho edolobheni laseJerusalema futhi nilinze sikhashanyana. Ngitothumela sethembiso sababe ethi kwenu, ngitobuya kutonibona masinyane nje. Ngenyukela eCalvary, batongibethela ngijikele etandleni tebetive. Bantu lababi bayongibethela, kodwa ngiyovuka ngelusuku lesithathu. Bese ke ngiyabuya futhi, ngakho linzani edolobheni laseJerusalema. Luka 24:49. Hlalani noma nilinze etulo edolobheni laseJerusalema ngaphambi kokuthi niye eveni lonke naleli vangeli. Ngifuna nikhuphukele edolobheni laseJerusalema futhi nilinze lapho ngide ngibuye. Uma kunguye lotoba kini ngakunguye lolota ngesimo samoya yenyukani nilinze ngoba ngitothumela sithembiso babe wanethembisa ngitosithumela etikwenu khona ke ngitawuba nani ngibe ngishona kini yonke indlela kude kube sekupheleni kwemhlaba futhi ngitawuba kini ngenda tinto letifanako nalele ngitendile ngesikhathi ngilapha kulomtimba ngitobuya emtimbeni wami longcwele ngende into lefanako niyakubona na ngoba into kuphela kufa kwakhe lokwakungiyo eCalvary kwakukuthi asinzise soni futhi avete ebandleni emandla noma ligunya nekukholwa kwenda tinto letifanako nalalatenda noma kuvula insitiyo ende umgudu cobo lwakhe akhone kuhlala kuwo ngiyethemba niyakubona bukisisani sitobona kuthi kwakwenta yini kulungile ngesikhathi ahamba namoya longcwele efika ngelusuku lwePentecost bukisisani masinyane umfolo omncane lothiwa nguFiliphu wonke agcwaliswe ngaKristu waya endase Samaria lapho Jesu angazange ende khona imimangaliso kodwa watshela lowesifazane esambulweni sebuNkulunkulu saloko lokwakungakalungi kuye nalokunjalo wehlela lapho futhi washumayela futhi wenda imimangaliso futhi wakhipha emadimoni futhi bebanekujabula lokukhulu edolobheni loko kwakungilokukholwa lokwake kwethulelwa labangcwele Petro emva kokuba sekagcwaliswe ngamoya loyingcwele beka ngephandle eluhambeni ngalelinye lilanga futhi wenyukela esixhongweni sendlu kuyolinza lidina mhlawumbe beka ngenakudla kwasekuseni ngoba bekalambile futhi ngesikhathi basalungiselela endasi lapha ngaseceleni kwelwandle nendlu yaSimoni umshukithi khumba Simon Petro wenyukela esicongweni sendlu lokwakulisiko emaveni asempumalanga kulala etikwendlu kudlela etikwendlu nayo yonke into Petro wenyuka wase uhlala phansi futhi bekaphumule esikhashanyana futhi wathi asaphumulile bekangilomelele kukholwa Sifanele sisheshise manje sekuvele kuyinsimbi yemfica sengivala lalelani bekafanele amelele ukukholwa ngoba Jesu bekamtshelile ukuthi bekato kumelela ngakho ke ngesikhathi awela ekubeni nesithongwana ngiyathi buta ukuthi ihloboluni lwesimo langena kuso libhayibheli lathi bekase sithongwaneni nje namuhla bebangathi kukhona wakamoya wangena esithongwaneni Futhi kulesithongwana wabona umbono wawumtshela ukuthi indombono intsandwa yaNkuluNkulu ngqo into lefanako lendeka kuJesu waseNazaretha wathi manje buka Petro ngifuna ukukhuphuke kukhona lamanye emadoda letako la kulindzele manje futhi nginikhombise lombono ngaleli shidi leligcwele tinto letingcolile na Petro wasukuma wathi oh cha angeke ngidle lutho lolungakalungi wathi ayikho nayinye into lengakahlandeki lengene emtimbeni wami wathi ngeke ngidle wathi ungakubidi ngalokujwayelekile nalokungcolile lokho lengikwende kwahlandeka wathi manje Petro awuconzi lombono kodwa kunemadoda lamabili lakulindzele vuka futhi uhambe nawo ungangabathi lutho oh he nako ke lokukholwa lokwethulwa kulabangcwele kwaba kanye Nguleyo ndlela labatiphatha ngayo ngako. Ngako Petro wasukuma mhlawumbe akazange adle ngisho nelidina lakhe. Futhi wasukuma wenyuka. Futhi Cornelius bekabone umbono. Futhi bekababite bonke bantu bakhe. Labakhethiwe wabangenisa wabahlalisa. Mhlawumbe wathatha libhentshi lekuwashela nayo yonke into. Wadonsa titulo wase uhlalisa bonke labantu lapho. Futhi Petro wangena wase uqala kufakaza. Futhi wabatshela ukuthi moya loyingcwele wehlela kanjani ethi kwabo ngelusuku lwePentecost. Futhi kwathi Petro asakhuluma lamavi, moya loyingcwele wehlela kubetive. Ngiloko lokukholwa lokwanikelwa kulabangcwele kwaba kanye. Futhi bonke baqala ukukhuluma ngetilimi futhi badumisa uNkulunkulu. Futhi bakhathimulisa uNkulunkulu. Baneluhlobo lolufanako lwemhlangano njengoba benda ngelusuku lwePentecost. Petro wathi singala yini nemandi Loku sibona ukuthi laba sebemukele moya longcwele njengoba senda ekuqaleni na ngakho abayala ukuthi babhaphathiswe egameni leNkosi futhi wahlala nabo tensuku letinengana kulesikhathi lesi bekunendvotsa lengananzaba kakhulu Paula netiqute buciko neDD nePhD lobekati konke ngayo yonke isayensi yetenkolo. Wathi ngitothatha leso sichubu sebantu futhi bantu labahlanyako. Ngiloko lakusho kuphambana nekukholwa lokujwayelekile. Uyini umuntu lophambene nekukholwa lokujwayelekile? Lo ngumduka, lo libele, lo hlanyako. Wathi ngitobabopha bonke. Abathi ngisho nekuthi bakhuluma ngani? Paula bekasendasi lapha ezingeni lemvelo nePhD, niyabona na. Bekangathi bekane kukholwa kwekuhlakanipha kodwa bekede kukholwa kwaNkulunkulu. Kunemehluko impela kimi kuthi ngine kukholwa kwekuhlakanipha kunekukholwa kwaNkulunkulu. Ngulapho nine bangani bami labangemaBaptist nesuleka khona kuchubeka nithola kukholwa kwekuhlakanipha ngaloko. Kodwa kufanele kube sambulo sabuNkulunkulu saJesu Kristu kuwe lesikhipha sono enhlithweni. Kukholwa kwekuhlakanipha akukeneli loko kulungile kodwa kukuletha kuphela kumoya lwengcwele. Umoya lwengcwele usendakalo lesiconzene nemuntu ngekutalwa, kutalwa lokusha, kuhlunyeleliswa, kwenda sidalwa lesisha kuKristu. Qaphelani, Paula wagxumela ejongosini lakhe uthi waya endase eDamaseko netincwadi letivela kumpristi lomkhulu. Wathi ngitobabopha bonke labakholwa lokuphambene nekukholwa lokungiko. Ngito babuyisa lamuva. Bukani kuthi livangeli lase lisabalele kanjani. Alihlalanga lathula njengoba linjalo namuhla. Mnakethu ngesikhathi babona imisebenzi yaNkulunkulu yendiwa ngulabo baphostoli besuka bahamba bebavutha impela bebenta lokutsite. Mhlawumbe imvuselelo yaFilipu ivete indlela enkulu. Uthi khashane lapha ya Paula asendleleni yakhe leya eDamaseko avela eSamaria aya eDamaseko. Nkulunkulu bese kakudzala ayibitile lendoda uthi wayigcwalisa ngamoya longcwele. Uthi wayinika sipho sekuhlola lokufihlakele neligama layo kwakunganiyase. Ngakho Paula asendleleni yakhe abheke endasi loko ngilokukholwa lokwethulwa kulabangcwele kwabakanye. Paula endleleni yakhe leya endasi agibele lapho ehla ehashini lakhe lelidzala ethusa nje abita tinto letinzala letinkulu. Ah, linzani ngite ngifike endasi lapho tinsongo letinkulu ngitobanakekela. Ngita umisa konke lapho lomsindo nale mibono naloko. Konke loko kuprofeta. Ngitobeka ngitokucetha nje loko. Uthi cishe ngaleso sikhathi insika yemlilo leyahola abantwana baka-Israyeli ayizange ibonakale embi kwakhe kodwa yamshango ebusweni futhi yamlahla phansi ehashini lakhe. Amen. Uqala kubhucuta lapho wabuka etulu futhi kwakukhanya kakhulu ngakuye. Insika yemlilo lefanako kukhanya lokwakhanya phansi kugcine kakhulu kunelilanga kukwalo ekhathi nekushisa kwalo. Paula wanikena inhloko yakhe wathi, Sawula, Sawula, ungihluphelani na? Wathi, Nkosi, ngibani lengumhluphako? Umehluko lonje pho? Nkulunkulu wathi, manje uyabona ukuthi ngitokwendani kuye na? Ngitomenda sitsha, ngitomenda angikhonde. Nkulunkulu unendlela yekwenta tintfo niyati. Ngako wathi, manje sukuma ume ngetinyawo takho bese wewukela endasi esitaladini lesithiwa siconzile. Leyo yindzawo lenhle kuyisa lophendukile lomusha. Uthi wathi yehlela eDamaseko sitaladi lesithiwa siconzile. Manje kwangathi ngiyambona Paula ayongena ndzawana thite lapho. Uthi wathi dzathe, oh, inhloko yami iyankenketa, emehlo ami angikhoni kubona kumanyata lokuncane. Uthi ngisesimeni lesibi kabi. Unalo ligamelo lelincane uthi walicasha laphaya ehotela wase ungena ekhathi lapho. Uthi lusuku lonke wakhuleka wathi, Nkosi Jesu, ngitovele ngijabule letincwadi lethi letinzala Ananias langinike tona. Ah, angisafuni kwati lutho ngabo, ngifuna kwati kabanti ngawe Nkosi. Uthi kwakunemshumayeli lomdzala endasi lapho lowabona imibono ligama lakhe lingu-Ananias. Niyabona na, kukholwa lokwanikelwa kulabangcwele kwabakanye wakuthola kanjani na? Niyabona na, livangeli lalishunyayeliwe na-Ananias wabona umbono futhi wabona indoda lekuthiwa nguSawula ilele endlini igicika ibhulana futhi ikhala futhi ichubeka. Inkosi yathi, Ananias, yehlela lapho esitaladini lesithiwa siconzile. Uthi ubeke tandla takho ethi kwakhe kuthi athole kubona kwakhe emuva futhi uthi aphiliswe uthi emukele moya longcwele. Kuyini na? Nkulunkulu wabonakala embonweni ku-Ananias. Kukholwa Jesu lakuletha le miphumela lefika nako. Kwavetwa ebandleni. Wathi, chubeka wehle manje. ubeke tandla takho etikwakhe utokwemukela moya longcwele futhi emukele nekubona kwakhe uNkulunkulu sasolo embula kubantu hamba ubeke tandla takho kulona utshele lona ukhulume nalona yani ngalapha kuloyo niyakubona njalo ebusuku amen wathi yehla ubeke tandla takho etikwakhe wathi Nkosi ngivile ngalomfo wathi uyadonsa uyasongelana uthi siyeva ukuthi unetincwadi letivela kumpristi lomkhulu uNkulunkulu wathi buka uyakhuleka ngesikhathi aphuma kulombono ngiyambona asula emehlo akhe futhi abuya abakahle futhi welula sandla futhi wathatha lebhayibheli lakhe njengoba lalinjalo umbhalo wakhe wase ulifaka ngaphansi kwelikhwapha lakhe uthi nangu ehla ngesitaladi abuka phansi isitaladi lekuthiwa siconzile wathi manje ake sibone ngibonile kulombono indlu lebe ibukeka ngendlela letside ukuphi yena wahamba wendlula indzawo yekungcebeleka yelidolobha washona endasi wendlula indlu yenkantolo wachubeka wehla endlula lesinagogo ahamba lapho futhi ngalapha wathi oh nguleyo ke nguleyo lendzawo lengiyibone embonweni wenyukela lapho futhi wanconcotha emnyango kwavuleka wase uyangena naku kulele sawula lomtsala ekhathi lapho agicika futhi antshilantshila akhuleka wenyukela kuye wase uthi mnakethu sawula amen mnakethu sawula ubone umbono uta wehla awuka uboni na inkosi Jesu ibonakele kuwe etulu lapho ngiva sawula athi ukwathi kanjani ngani ibonakele kimi endasi lapha futhi yangitshela konke ngako lokho ngilokukholwa lokwethulwa kulabangcwele kwabakanye wathi ihlangene nami endasi lapho futhi yangitshela ukuthi ngide etulu lapha ngibeke tandla eti kwakho ukuthi uphiliswe nekuthi futhi kude wemukele moya longcwele ngoba ukukhethile oh he nako lapho khona wase ubeka tandla takhe ethi kwakhe futhi wakhuleka njengoba uNkulunkulu wamcela ukuthi akwende nemehlo aPaul aphiliswa futhi wamthatha wamehlisela ngqo emfuleni wase uyambhabhatisa abita ligama lenkosi ageza tono takhe futhi Paul wabitelwa evangelini ngiloko lokukholwa lokwethulwa kwaba kanye kulabangcwele Paula emelapho ngalobunye busuku asiboshwa aya etinkembeni teRoma lenzala ngema indzawo lapho bageca khona inhloko yakhe futhi bamjikijela ngephandle ngelifastelo emgodzini Bushisa insitwe yakho lapho Paula ejele aphuma wafaka emkhunjini lomdzala aya ngesheya asindwa ngukolo Futhi asendleleni yakhe ngephandle lapho watshela abantu wathi ngiyeva kwangathi asikafanele sithukulule sisuke lapha kusuka eCrete nekuphumela lapho wathi ngiyesaba ukuthi nitobangela inkathatho letside ya ngubani lesiboshwa lesi empeleni mkhahlelene ebodini futhi tinsuku letilishumi nakune nebusuku ziphepho lesikhulu semoya wonke mathemba ekuthi bake basinziswe lalingasekho Bebajikwa emuva nasembili nenyalithi yenkombandlela yephuka yonke into insika yemkhumbi yawa uthi simo lesinjepho lamaseyili lamadzala atsabuka abathinzambo nje uthi yonke into yayimemeta futhi ikhala nawo onke emathemba ekuthi bangake basinziswe lalingasekho nangu Paul nemaketane akhe etandleni takhe nasetinyaweni takhe ngalobunye busuku waya endasi kuvulande mhlawumbe endzaweni lengetulu yekuvikela emande wakhansela emuva endzaweni lencane wase uvala umnyango likulusi lelifihlekile wase uqala kukhuleka mhlawumbe busuku bonke ngekusa lokulandzelako kuvakala emakhetane akhehleta eta ngetitebhisi naku ukuthi Paula emengephandle lapho avithitha tandla takhe netikofu letentiwa ngulamakhetane ngenxa yekushumayela livangeli kulwela kukholwa lokwake kwethulelwa labangcwele kwaba kanye nalawo makhetane etandleni takhe bukani uma akushumayela futhi wakulwela uNkulunkulu utomnika umvuzo ngako Nangoke netandla takhe tikanjalo wathi umzuzu nje manini sibinzi wonke wenu nalomkhumbi lomdzala ushone emuva nasembili manini sibinzi ngoba ingelo siyaNkulunkulu lengincike yakhe ime ngakimi itolo ebusuku kungahle kube kwakukathe kuyinsika yemlilo angathi ukuthi yayini kungahle kube ngulofanako Loweta kuPetro wamkhipha ejele angati kodwa wathi lengelosi yaNkulunkulu lengincwe yakhe ime ngakimi itolo ebusuku yathi ungesabi iPaul wathi ngaphandle kwaloko banomzane labahloniphekile ngibone umbono itolo ebusuku ingelosi yenkosi ifike kimi futhi yangitshela ukuthi ngingesabi ngoba ngifanele ngilethwe phambi kwaKhesari ukuthi kodwa ke lomkhumbi lomdzala lomncane utocithwa esichingini lesithide futhi ini ngifanele ngime embi kwaKhesari naNkulunkulu unginike nonke ukuthi nintshweze nami uninike mine ngakho ke bazalwane wathi manini sibinzi ngoba ngiyamkholwa uNkulunkulu kutawuba njengoba nje kukhonjiswe kimi Gukholwa lokwanikelwa kwaba kanye kulabangcwele kwakuyini na umoya waKristu kumpostoli ngabe kunjalo na ngekushesha ngifanele ngivale umoya waKristu kubapostoli besihlala njalo sibitha lencwadi ngetento tebapostoli lokho bekuliphutha tento taKristu kubapostoli ngoba bebangemadvosa nje kodwa bebanekukholwa lokufanako manje umoya waKristu kubapostoli wawuloko lobekwenta loko iminyaka lengamashumi lamathathu nakuthathu kamuva juda wathi chubekani nekulwela lokukholwa ngibhalile nginiketa konke kutimisela kunibhalela kunikhuthata kuninyakatisa ngalelinye ligama kuthi nifanele ngekutimisela ngekutimisela nilwele nichubeke nekubambelela ngalokukholwa lokufanako lokwethulwa kulabangcwele ngabe libandla lakho liyakukholwa lokho na uma likwenta kulwela lokukholwa lokwethulwa kulabangcwele kwaba kanye ngekutimisela lwelani lokho kukholwa manje ngabe libandla lakho liyakholwa yini kuthi Jesu Kristu esimeni samoyelo engcwele ulapha namhla na uma sikholwa kuthi moyelo engcwele ulapha konake leBhayibheli lathi Jesu Kristu bekanguye itolo namhla naphakathi konake moyelo engcwele lofanako bekasekethuke baapostoli utofanele abe ngumoyelo engcwele lofanako lolapha namuhla ngabe kunjalo na kube ke benginitshelile kusihlwa ukuthi umoya waJohn Dillinger bewukimi ke ngani bekuyoba ingodi kuba lapha ningibuka ukuthi ngibe netibhamu letinkulu letimbili eceleni kwami ngoba umoya waJohn Dillinger umkhulukuthu bewukimi kube ke benginitshele ukuthi umoya walothithe lomkhulu umdwebile ojumile bewukimi ke ubheke ukuthi ngenye liblush kupende futhi ngipende sithombe lapha sekushona kwelilanga noma emagagasi agicika ngaleya loko bekutoni khanga futhi kunende ninake kube ke benginitshele umoya wa George Bivali shiyeke kube ke benginitshele ukuthi umoya wa Eina Ekberg bewukimi ke nitongkatha ukuthi ngihlabele imintshingo lawo madoda lahlabela ngayo ngoba umoya wabo ukuyimi Uthi uma bengingathi umoya waKristu ukimi ufanele uvete kuphila kwaJesu Kristu impela uthi uma Kristu alapha lithemba lengathi imulo likithi manje utoveta kona kanye nje lokuphila lokufanako lakwenta ngaleso sikhathi Chicago bangani bami labathandzekako kuthengwa kwengathi yenkosi yethu Jesu ningiyo Gini nine leningithandzako uthi nita kutongilalela ngiyanithandza ngeluthando lolungafi uthi khumbulani ngaloko kuqhubekako nilwele ukukholwa lokwake kwethulelwa kulabangcwele kwalethwa kithi ngaJesu Kristu kwendluliselwa phansi kubapostoli kuye kuSaint Francis nakanjalo njalo kwehlele phansi kuqhubeke kwehle uyinkosi Jesu lefanako itolo namuhla naphakathi uthi ngilapha kusihlwa kutolwela lokukholwa lokwethulwa kulabangcwele kwaba kanye uthi uNkulunkulu ngiside kuthi ngihlale kunjalo kude kube lusuku lwami lwekufa kuthi ngilwele lokukholwa lokwethulelwa labangcwele kwaba kanye kwangathi ningakwemukela ngumkhuleko wami egameni laKristu babe lamavi lambala lephukile lakhulunywe manje imizuzu lengamashumi lamane nesihlanu ahlala sikhathi lesithe Aba mathe kunaloko lebe kuhlosiwe ngenxa yekufuca kwesicuku nekuvakala kwemlayeto livi lifinyelela kubantu uma kuphela bangemukela livi khona-ke batawuba nawe enhlitweni yabo futhi uma ngikhweshe ngemakhilomitha bayosolo banalokukholwa lokwethulwa kulabangcwele kwaba kanye babe ngikwathi kwami konke ngikhulumela iciniso futhi ne konke lengikwatiko kuthi kushiwo kanjani kuthi loko kuliciniso ngilokukholwa kuthi manje Nkosi Jesu wena ngalokumangalisako lowasho lamavi lawa ngitawuba nani ngisho nakini kude kube sekupheleni kwemhlaba ungeke weta kusihlwa futhi ubonakalise kuvuka kwakho ngemandla ebuNkulunkulu emandla embono emandla ekuphilisa emandla ekuthethelela tono uthi bonakalise wena lucobo kuloku na thine bantwana labalinzile labanhlitiyo ilambile sifuna kubona kubonakaliswa kwalokukholwa lokwethulwa kulabangcwele kwaba kanye akunanzaba kuthi uta emahlandla lamangakhi inkhosi ngisakuthanza ngifuna kukubona njalo njalo ngoba ngiyakuthanza ngifuna kuba nawe phakathi futhi babe ngiyakhuleka kusihlwa kuthi utothatha le nkonzo ibe setandleni takho manje futhi ute wende indlo letsite njengoba wenda emuva lapho njengoba wenda kulabo labasemawosi ngalolo suku uhlephula singwa ukwende ngalokwehlukile kunoma ngubani lomunye nemehlo abo avuleka futhi bakuchonza ukuthi bewulapho babona ukuthi wawungubani ungeke wetha kusihlwa futhi wende indlo lefanako na mhlawumbe hhayi indlo lefanako kodwa wende lokuthite ngendlela lethite ukuthi sithokwathi ukuthi ngujesu lofanako lowethula eveni lokukholwa labangcwele lebebanako futhi basachubeka nanamuhla kwangathi longakholwa umncikati angasinziswa kusihlwa kwangathi labagulako bangaphiliswa nalabangcwele bathokode ngoba sikucela egameni lajesu indvodzana yakho lowasethembisa letintho leti amen nginikete bantu emgodzini lapha nekuntshintsha ticopha mavita abo busisa tinhlitiyo tabo bathola lawo ngoba incumbi yalabathandzekako bafuna kuthola ngalesinye isikhathi ukuthi kwashiwo ini kubo kubukeni manje ngaphambi kokuthi ngingene kuyokhulekela labagulako manje ngitosho loku mnakethu lothandzekako thathe kungahle kube njalo kusihlwa ukuthi akukho nayinye intho letoshiwo ngeke ngasho anginakulawula kuko uNkulunkulu uyakulawula lokho niyabona na manje ngifuna nende lokho manje njengemakholwa uma unekuncikada ungahlali ethude uma kucala ngoba kuphela utotithola usenkingeni kodwa khumbulani ningahle nibe nesifo impela sibili ngako khumbulani emandla emadimoni atoba yonke indzawo uma moya loyingcwele efika kutowenda ahambe uyakholwa ukuthi wasigcoba ukuthi sende njalo na wathi leti emavi into yokugcina layisho ngaphambi kokuthi ashiye umhlaba inkulumo yokugcina ebandleni hambani niye emhlabeni wonke futhi nishumayele leli vangeli kuko konke lokudaliwe ngabe kunjalo na kwakungeke kube kwabafundzi nje ngoba wathi emhlabeni wonke nakuko konke lokudaliwe nalethi bonakaliso lethi tuyolandzela kulo lonke live kuko konke lokudaliwe lokukholwako ngeligama lami bayokhipha emadimoni bakhulume ngetilimi letinsha baphathe tinyoka uma banatha lokubulalako angeke kubalimade uma babekatandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza uthi wemukelwa etule ngkhathi emlweni sikhathi sekugcina liphimbo lakhe livakele kakhulu emhlabeni kusukela ngaleso sikhathi aze achumise emazulu futhi kuthi abuye wathi uma sengibuya ngabe ngitokuthola kukholwa na leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako kukholwa woda netincwadzi mnakethu manje asikhulekele leti leti kulungile woda lapha thathe manje ngifuna kukubuda naku kume wesifazane sime lapha futhi kusihlwa ngikholwa ukuthi bekube usuku lobombalwa lobendlulile into lefanako lo thathe unguwesifazane lolikhalathi futhi yena kusukela ekucaleni kwakhe simo sakhe lo wesifazane ngumtopia nami ngi-Anglo-Saxon noma sivele simhlophe into lefanako yenteka eSamariya ngesikhathi Jesu ahlangana nowesifazane waseSamariya futhi wathi akusilo lesiko ukuthi kuwe kuthi ube nekusebentelana nathi ngoba bebane neludzaba lwebuve ngalolo suku kodwa Jesu wamenda ngalokucacile athi kuthi kwakungekho mehluko kubantu kunjalo ngoba abantu abakhuleki kulentsaba noma eJerusalem wathi kodwa bantu bakhonda uNkulunkulu ngamoya nangeliciniso nababe ufuna labanjalo kuthi bende kanjalo niyabona na umoya neliciniso manje kodwa lesi sibonelo nangu wesifazane ngicabanga ukuthi sithehambi lomunye kulomunye asatani kodwa uNkulunkulu usathi sobabili futhi umathi njengemtopia ungathi njenge-Anglo-Saxon futhi sobabili siyingadi lefanako uNkulunkulu wende ngesive sinye umuntu munye ingadi sonke sidalwa lesingumuntu sineluhlobo lolufanako lwengadi singanika i-trans amashayina emajapane lomthubi lonsundu lomnyama lomhlophe bonke bayingadi lefanako ngumbala nje wetikhumba tabo ngako Jesu Kristu wafela thine sobabili sime lapha kusihlwa yena umKristu ngiyathi ukuthi ungumKristu ngoba ngikwathi kanjani lokona ngendlela lefanako nje Jesu lebekathi ngayo ukuthi Philipu beka yalikholwa niyabona na wathi bukani umIsrayeli lokungekho nkohliso kuye wethembekile futhi uneliciniso angikaze ngimbone phambilini ngako ngathi kanjani ukuthi ungumKristu na ngoba lokungenako ngumoya loemukelekako niyabona na ungumKristu uyakholwa manje ulapha ngenhloso letsite uNkulunkulu uyakwathi lokho angikwathi mina kodwa uma akwembula khona ke buKristu ba AD 33 buse kusebenteni nga 1955 ngabe kunjalo na khona ke Jesu Kristu unguye itolo namuhla naphakathi akasuye yini njengebapostoli uNkulunkulu anibusise manje sisakhuleka futhi ngikhuluma nalothatha imizuzwana lembalwa nje manje uma ngikhuluma nani elayinini lalaba khulekelwako manje uma ume lapho ngaphandle kwekukholwa lokwenele uma ulapho futhi unekusola kancane angadi kodwa ngidokutshela uma unjalo njengeligama lenkosi Jesu Kristu uma ngalokuqinile ungakukholwa lokhu kuthi kukwaNkulunkulu phuma lalayinini ngoba mhlawumbe utongena enkingeni kakhulu kunaloko longiko useme lapha niyabona na ngukhumbuleni nje lokho niyabona na ngoba likhadi lakho lekukhulekelwa likuletha lapha niyabona lelikunika lilungelo lekuda lapha kodwa ngaphandle ngaleya lokho kukhetha kwakhe uma abantu ngephandle lapho bangenawo emakhadi ekukhulekelwa ngiloko lakukhethako laba ngulabantu labasanza kubitwa ngenombolo ngako ngeke ngathi ukuthi ungubani nekuthi utengani lapha kodwa uma akhombisa imibono ngephandle lapho kutoba ngumuntu lafuna kwathi lokutsite ngaye niyabona noma kusho lokutsite inkosi nibusise manje tsatse njengelikholwa nawe enkosini Jesu eluthandweni lwakhe lolukhulu lwebunini mandla kuthi nje ngi wena uthi mina kethu Branham uyini wena ngikhuluma nawe nje ku niyabona kufana nje nekufaka lithuluse niyabona na ngiyathi ukuthi ulikholwa ngiyakwathi lokho ngoba umoya wakho utivela wemukeleka kodwa manje kukhona lokutsite lonako emcondweni wakho into lofuna yentiwe noma lusito lofuna ukucela uNkulunkulu noma lokutsite uthi manje kwenda lokho angathi ngako kufana nje nekulungisa lithuluzi uma ungaconzi uyalilungisa futhi ulicinise uphindze ulithambise lize lilunge kahle khona ke unewakho umsindo niyathi kwenda umsindo wenu niyabona ngendlela lefanako uthi kungaleso sizathu ngikhuluma nebantu ukuqala nje nalaba lapha banengakakhulu ngephandle lapho lothonsa kuvulandelo sesitezi nanzawo tonke sigaba nje sekuba buthakathaka njalo njalo sonke sikhathi kubantu kukholwa kwabo niyabona na kodwa ke uma bengingabuka ngephandle lapho ukuqala bengeke ngathi kuthi bekukuphi ngiyathi ukuthi konke kuphumele etetameleni kodwa angathi ukuthi ngibani kodwa uma ngingathola lababili noma labathathu lapha ngite ngikhone kuvana nentsandvo yebuNkulunkulu yaNkulunkulu nekuholwa ngumoya loyingcwele khona ke uyohamba aye etetameleni niyabona ukuthi ngiconze kutsini maKristu na ya manje ngiloko ke kodwa kusobala unenkhathathwe eliso unetibuko futhi hayi nje kuphela tibuko takho kodwa unenkathathwa yiliso lelibi leli kuhluphako mathute nje kunalokhu kwake kwenteka kunjalo ngemehlo akho kuthi ulapha ufuna umkhuleko wemehlo akho ngoba kubonakala kwangathi ayavaleka kodwa ude utongicela kuthi ngikukhulekele ukuthi uNkulunkulu ude wasinzisa ngoba ngiyathi ukuthi lokho kuliciniso. Bese ke wena ake ngibe nesandla sakho umzuzwana nje. Yebo unesifo, hayi empeleni sifo kodwa simila. Futhi simila naleso simila sisebelene. Futhi sisebelene lakho langesencele kunjalo. Manje uyakholwa ukuthi lokhu ngukholwa lokwake kwethulwa kulabangcwele kwaba kanye na? Uyakholwa ukuthi lowo ngumoya lofanako lowathi kulo wesifazane emthonjeni unemadoda lasihlanu bekati kuthi bewunesifo sakho nekuthi beyini inkathatho yakho akakwendi yini? Manje uyakholwa na? Wota lapha umsuzu nje. Nkulunkulu lothandzekako ezulwini, sikhulekela kuthi umoya wakho uphumule ethi kwathathe wethu. Futhi kwangathi angahamba futhi alulame, kwendela tibusiso takho kuthi tilapha moya wakho. Futhi ngilugcobo lwakho ethi kwenceku yakho, ngibeka tandla ethi kwakhe ngikuyala kwakho. Futhi ngitsi kuleli demoni lelimhluphako, miyekele egameni la Jesu Kristu. Amen. Nkulunkulu akubusise thathe. Manje ungeta tsatse ngicabanga ukuthi sithi hamba icobo lwethu kulomunye nalomunye.
You believe on the Lord Jesus with all your heart?
Uyakholelwa enkosini Jesu ngayo yonke inhliziyo yakho na? Bekunemthonso lomkhulu lovela kutsatselo sanza kwendlula nje. Sizathu sako bekanesimila nawe unaso futhi kungiloko ke. Unesimila nalelo demoni lelisandza kuphuma kuye belimemeta leli uyabona liciniso lelo simila lofuna kukhulekelwa sona. Manje uma bengingakhuluma nawe umzuzu uNkulunkulu bekangembula letinye tinto kodwa uyakholwa manje uma bengingakhuleka kuthi kutokwendeka kuthi utophiliswa uyakholwa? Ngiyakutshela unalomunye umuntu lofuna kumkhulekela. Oh, kusasolo kugicika emcondweni wakho bewumangala angifunzi wona umcondo wakho kodwa bewutibuta kuthi bengitose endlulisa yini leso sicelo akunjalo yini? Angifunzi wona umcondo wakho liciniso lelo indvodza kade yakho ngabe lokho kunjalo na uthi uphethwe simo sengcondo akekho lapha kulesakhiwo nawe kusihlo kodwa ufuna yena aphiliswe awumfuni na? Manje uva into letsite yonke indzawo kuwe awuyiva na? Ngabe kunjalo vele ujikitise sandla sakho leyo ingelosi yenkosi sewuyakholwa manje tsatse kwangathi kukholwa kwakho kungafinyelela etulu manje uthi kuphele lokho. Babe ngibeka tandla tami ethi kwakhe egameni lendvodzana yakho inkosi Jesu uthi ngicela kuthi leli kube likhambi egameni la Jesu kwendela inkathimulo yakhe. Amen. Nkulunkulu akubusise tsatse. Manje lokho bekufanele kukholise noma ngibani ekhathi lapha Jesu Kristu uvukile kulabafile ngabe leqiniso lelo na? Impela kunjalo. Ngulungile mletheni lapha. Oh, kuthandzeka kanjani pho kwethemba inkosi Jesu. Manje niyabona impela manje lokho moya lo ingcwele lebekangafuna ngikwende khona manje niyabona na? Khona manje uma bengalandzela kuhola kwebuNkulunkulu lokuphelele kwamoya lo ingcwele bekuyoba sibopho njengamanje niyabona na? Kodwa kwangathi uNkulunkulu angabela umusa gatse kancanyana njengoba lobu kubusuku bekugcina sina labanengi labashaye lilayini kwangathi uNkulunkulu angakupha kodwa khona manje ngiva nje kwangathi kukhona indlo lethi iyabita nje lati kwetetsameli iyabita iyabita. Oh, ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu avule emehlo enu kusihlwa njengenceku endasi lapho angisuye umzenzisi ngingumnakenu. Khulekani futhi nikholwe banini nikukholwa uNkulunkulu nine bantu ngephandle lapho. Sawubona mnumzane uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi leli vangeli lengitama kulishumayela ngenkosi Jesu liliciniso mnumzane na? Uyakholwa uyathi ukuthi lingilo nguleyo ndlela yekukusho. niyabona na ngoba ngelivi lakho ulahliwe noma ngelivi lakho usinzisiwe uma ukholwa enkosini Jesu ufakaza ngaye embikwe bantu uyokuvuma phambi kwababe netingelosi letingcwele sitihambi lomunye kulomunye angikwati awungathi asikake sihlangane empilweni kodwa uNkulunkulu uyakwati kusukela watalwa uyangathi kusukela ngatalwa nesiphetho sethu saphakathi silele ngekhathi kwetandla takhe Uma yena-ke atokuta futhi angende ngathi ukuthi utele ini lapha noma lokutsite noma yini nje lafisa kuyisho into lowathi kokuthi angathi lutho ngayo kungakwenda yini ukholwe ngayo yonke inhlitiyo yakho inkathathwe yakho isesifubeni sakho kunjalo futhi nasi sizathu ukuthi kusekhathi lapho uyabhema ubhema bosikilidi futhi ngiloko impela lokusizathu sesifuba sakho kuthi sibe ngaleyo ndlela hayi lokho kuphela kodwa ngiyakubona utama kubayekela utama kukuyekela futhi kubonakala kwangathi lento sekubambe kakhulu sewuze awusakhoni kodwa emathemba akho akhelwe kuthi manje kutosuka ungeke ukhohliswe utokuthola lolokucelako manje qhubeka uhambe ngendlela yakho sewucedzile ngabosikilidi egameni la Jesu Kristu indvodza neNkulunkulu lo devil ake suke kule ndvodza hamba uthokoda ngabe nguye lona sawubona thathe ngicabanga ukuthi sitihambi lomunye kulomunye futhi asisito yini asatani lomunye nalomunye Jesu sathi sobabili akasathi yini Bengi begu lomculo wale organ Jesu efika lokho kulungile emandla emlingi ephukile impela ngalokwenele kunjalo emandla akhe ephuliwe
You are here
Tsatse buka ngalapha ulapha ngenxa yesimo simila futhi sisemkhoneni wakho ngiyakholwa ngabe kunjalo na ukukhukhumuka kusemkhoneni wangasekudla ngaphansi ngqo kwemkhono ekwapheni lemkhono kusimila simo lesivuvukile akunjalo na liciniso lelo uyakholwa ukuthi Jesu uyakusindzisa manje uNkulunkulu akubusise hamba lapha egameni la Jesu indvodza neNkulunkulu sikhipha lobubi kutsatse wethu Amen. Loko kuvakala kulula kakhulu futhi kunjalo kodwa emandla uNkulunkulu ayakwenda. Woda ungakwenda tsatsi. Ngiyacabanga sitihambi lomunye ku nalomunye asatani. Jesu usathi sobabili akasathi yini. Usathi sobabili kusobala. Ubukeka ngisho ungumKristu tsatsi. Kukubuka nje nemoya wakho uyemukela kwathi ukuthi ungumKristu. Awukaze ube nemibhedze wetimbali webulula kanjalo futhi empilweni. Ngibona umushi lomnyama umkhondo lapho nje uhamba emoyeni. Ulapha ukuthi ngikukhulekele ngoba unesimila nawe. Naleso simila siselunyaweni. Siselunyaweni lwangesencele. Akunjalo na liciniso unalothandzekako noma umngani lofuna ngimkhulekele naye bewungacabangi ukuthi ngitokusho lokho bewucabanga yini kodwa nguloyo lebe ucabanga ngaye uthi lo muntu ushaye stroke kuneti stroke letimbili titroke letimbili
and another thing about the person it's not a Christian Isn't that true?
That's right.
Now you're healed and go lay that handkerchief.
Futhi lenye into ngalomuntu akasiwe umKristu. Akusilo yini liqiniso lelo. Manje sewuphilisiwe wena futhi hamba ubeke lelo duku kulomuntu wakho umngani wakho egameni leNkosi Jesu.
You believe with all your heart. Be reverent.
Uyakholwa ngenhlitiyo yakho yonke na. Hloniphani umzuzwana nje. Tsatse lokho kulungile. Qhubeka. Qhubeka nje. Kunembono lohamba ekoneni. Nibona lamanye njengemagquma netingotho letijikitiswako futhi yi Ngikholwa ukuthi ngiyayiqonza lendzawo. Iyi ngiyakholwa yiPineville eKentucky. Futhi kunatsatse uteletsatse wena lo sePineville eKentucky lone awunalo. Unalo likhadi lekhulekelwa tsatse na. Utelikhadi lekhulekelwa. Awunalo ikhadi lekhulekelwa na. Ngulungile. Loko kukahleke. Tsatse wena uphethwe iTB ePineville eKentucky. Akusilo yini liqiniso lelo. Ngulungile Nkulunkulu sewukunikile sicelo sakho. Nkulunkulu akubusise kukholwa kwakho kukwendile. Ngiyabona bangane, awudzingi ukuthi ube nelikhadi lekhulekelo. Ufanele ube nekukholwa. Nguloko lokusebenzisa siphiwo saNkulunkulu. Hayi likhadi lekhulekelo, kukholwa kwakho.
That's what operates God's great tremendous gifts. Have faith in him. Don't doubt him. Believe him with all your heart.
Ngiloko lokwenta tiphiwo letinkulu kakhulu taNkulunkulu. Bani nekukholwa kuye. Ungamngabathi mkholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Akadunyiswe uNkulunkulu. Umelele omunye futhi. Futhi bakhashane nalapha. Futhi ngiyakubona kujika kusendasi le eningizimu. IAtlanta eGeorgia. Ngabe kunjalo na? Futhi ngilothandzekako, futhi ngumfolo omncane, bafolo abasha, futhi sifo savendle, futhi ngiyababona babita noma bathumela kimi, kuthi ngitokhulekela lo muntu. Ngabe lokho kunjalo na? Thatha lelo duku liye kubo, futhi litokwenda into lefanako. Egameni leNkosi Jesu Kristu, akube njalo. Amen. Nkulunkulu anibusise. Bani nekukholwa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakusindisa na? Uthini uma ngikutshelile ukuthi ukuphilisile uhlethi lapho esitulweni na? Uyakukholwa yini uNkosi Satana Shane? Uyakholwa na? Uyamangala ukuthi ngilathi kanjani igama lakho? Awukamangali na? Uhlala E428 esitaladini iSouth Utica ngale eIllinois lapha eWaukegan eIllinois. Hambe ekhaya, sewunaso sicelo sakho. Amen. Alibusiswe ligama leNkosi Jesu Kristu, Alfa lomkhulu na Omega wekucala newekugcina, loyo lobekakhona, lokhona nalodako, imbanze nentalo yaDavide, inkanyeti yekusa, indlela, lisango, liwundlu lelinikethwe nguNkulunkulu, Jehova Jaira, Manase, Jehova, oh konke kuhlengwa nato tonke tibusiso, nawo onke emandla, konke lokukhulu kuhleti ngekhathi kuye. Futhi kufinyelela kulo lonke likholwa lapha kusihlwa. Amen.
How do you do, lady? You believe me to be his servant?
Unjani tsatse? Uyangikholwa ukuthi nginceke yakhe ngenhliziyo yakho yonke na? Uphethwe simo semithambo, kugcina kwemithambo. Uyakholwa ukuthi Jesu utokuphilisa. Futhi uphethe iduku ngesandla sakho ukuthi unginike lona. Ukuthi liye kumyeni wakho lo nesifo secechamba kwamathambo. Futhi useMichigan. Loko akunjalo yini? Lithathe ulise kuye egameni leNkosi Jesu futhi ake sithi ayidunyiswe iNkosi. Uma ningakholwa, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuphilisa kuleyo nkathathu yabesifazane na? Yebo ke, chubeka nje usukela ngembili. Uthi nje ayibongwe iNkosi. Ake sithi alibusiswe ligama leNkosi. Bani nekukholwa kuNkulunkulu. Loya tsatse lohlethi khona lapho lofake sicoko lesincane. Tsatse lolikhalathi lobuke ngakimi. Uphethwe inkathathwe yesifuba. Uyakholwa ukuthi Jesu uyakuphilisa. Uhlethi khona lapha yatsatse. Uma ukukholwa, yebo ke ungaba nako. Hleli, yebo wena lojikise inhloko yakho wabuka kulelenye indzawo lapho khona nyalo. Nako ke bewubambe isifuba sakho. Kukhona lobe kuliphutha. Uma ukholwa ukuthi Jesu Kristu ukuphilisile, ungaba nako lo lokucelako.
God bless you. All right. Go and receive it.
Kulungile, akubusise. Kulungile, hamba futhi ukwemukele. Ngibone lo munye tsatse lo likhalathi abonakala nje ngesikhathi lesifanako. Umzuzu nje. Kodwa bekungilokutsite lokwehlukile. Kwangathi iNkosi Jesu, noma ngabe ungubani ngephandle lapho, ngaphandle kwelikhadi lekukhulekelwa manje, calani nibuke ngalapha nikholwa. Ngibone thathe lo likhalazi enda lokuthide kodwa bekuluhlobo lolehlukile lokuhlolwa kunaloko lokwakunikethiwe nangu lapha lithumbu lelikhulu leliwile simo selithumbu lelikhulu uhlethi khona lapho akunjalo lokho na jikitisa sanda sakho uma lokho kunjalo uNkulunkulu akubusise hamba futhi usinze manje egameni lenkosi Jesu yini lenye lofanele uyikholwe na thathe uphethwe imizwa awunjalo na uyakhubeka ngoba unenkathathwa yabesifazane inkathathwa yabo thathe silonza lesincane sebesifazane ibeletho manje qhubeka nje uhambe ngendlela yakho sewuphilisiwe Jesu Kristu uyakusinzisa qhubeka.
Have faith in God. Are you believing with all your heart?
Bani nekukholwa kuNkulunkulu uyakholwa na ngenhliziyo yakho yonke na? Oh, kuyamangalisa.
Don't think I'm beside myself. I am not.
Ningacabanga ukuthi ngisangene anginjalo.
Now be reverent. I see someone
manje hloniphani ngekuthi thoba ngibona lomunye umuntu ngikholwa ukuthi ngulendvodza lehlethi khona lapha ukhuleka mayelana unemfana lomkhulekelako lobekane kusindwa kweludadwasi esweni uNkulunkulu akubusise mnakethu hamba ngendlela yakho sewuphilisiwe futhi ngako kwangathi inkosi Jesu ingaba nawe amen.
Don't doubt. Believe what God says.
Bani nekukholwa. Ungangabathi kholwa ukuthi lokho uNkulunkulu la kushito kuliciniso. Futhi ngiloko kuphela lofanele ukwende. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuphilisa kuloko kutsabuka. Uhlethi khona lapha na. Uyakholwa ukuthi uyakwenda na. Kulungile. Hamba ngendlela yakho futhi uthokode mnumzane lohloniphekile. Lo sakhulile lapho. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Qhubeka ujabule. Kunamunye lohlethi khona lapha, lonengikhathathwe ukutsabuka kabili. Lohlethi phansi lapha. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuphilisa kuloko kutsabuka, lokuphindwe kabili na? He? Uma ukukholwa, uthi ungathatha ukukholwa, uthi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho, ungaba nako. Unjani thathe? Unetindvo letinengi letingakalungi ngawe. Lenye yetindvo takho letinkulu lofuna ngiyikulekela ngiloko kugogeka leso sifo sekucacamba kwemathambo lesikuhluphako akunjalo na uyakholwa ukuthi sekutholile manje ucabanga ukuthi kukholwa kwakho kwenele na ufuna ngibeke tandla tami eti kwakho kusobala ngitokwenda lokho lapho usendlula ngako ke woda babe akuthi umoya wakho uthe eti kwathathe wethu kwangathi lo moya logogako lobangela emathambo akhe kuthi ashayisane nzawonye ngiyawekhuta egameni la Jesu Kristu kwangathi angahamba futhi aphiliswe amen. Nkulunkulu akubusise thathe bani nekukholwa kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho buthakathaka nenhliziyo neluvalo lekuhluphaka uyakholwa ukuthi Jesu Kristu utokusinzisa na sewukusinzisile uyajikajika kuwe hamba ngendlela yakho futhi ujabule ngoba sewuphilisiwe egameni lenkosi Jesu wotha thathe uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na ufuna kuhamba uyodla kudla kwakho kwakusihlwa ujabulele kudla kwakho futhi leyo ngathatho yesisu lenzala seyihambile kuwe yebo ke qhubeka futhi udle kudla kwakho kwakusihlwa vele nje uthokode egameni lenkosi Jesu. Bani nekukholwa thathe lomncane usemncane kakhulu ukuthi ube nalenkathathwe besifazane lonayo kodwa uyakholwa ukuthi Jesu Kristu utokuphilisa kukona ngifuna ukukhuluma nawe ngisuke kule mibhobho umzuzu ngingakwenda na umzuzu nje into nje longeke uyisho embikwe sive lo thathe lomncane uyathi kuphela ukuthi uNkulunkulu yedwa lobone lokhu kwenteka. Thathe lomncane lobeka setulu lapha nje uthi waphiliswa ngaleso sikhathi nje ngabe kunjalo na akamsasandla sakho uNkulunkulu yedwa yebo lele ngikutshele kona lapho ngabe lokho kunjalo na uNkulunkulu yedwa longa lobeka ngakwathi niyabona na oh ulapha uma ukukholwa uma unekukholwa wotha thathe he kutoba kuhle kwendlula kulesifo sashukela lesidzala futhi usinze njalo ungeke yini uyakholwa ukuthi utosinza na egameni la Jesu indodza neNkulunkulu ngicela kuphiliswa kwakho hamba manje egameni la Jesu Kristu futhi usinze nakethu ungangilalela njengomprofeti waNkulunkulu na uma uthanda ngilona themba lakho leli kuphela lekuthi uke wendlule kulesifo sekucacamba kwemathambo hamba nje usuke langembili njengoba wawuseyinsizwa uthi ngiyala kuba nako kusukela kuloko kuqhubeke bengime ebukhoneni bebukhosi bakhe Jesu Kristu uNkulunkulu akubusise hamba ngeyakho iplat hamba usuke lapho manje uhamba nako lapho khona uNkulunkulu akubusise landzele nje ngco thathe kholwa uthi welulame Jesu Kristu uyakusinzisa.
You believe?
Ayibongwe inkosi, kulungile, water, uyakholwa na? Manje umzuzwana nje, kukhona lokumnyama lokulenga kulotsatse, kumnyama mbamba, kushaya indingilizi kuye. Oh, uNkulunkulu banesehawu. Oh, ngumdlavuza, ya, kulungile. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa kuwo manje, ungumphilise, akasuye na? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Ngesikhathi ingelosi yenkosi ihlangana nami, yahlukanisa ukuthi umdlavuza utophiliswa. Woda lapha. uNkulunkulu somandla, kulona wesifazane tatana, athi ukuthi le simo lesi sikhona emtimbeni wakhe. Manje ngicela nkosi ukuthi kukholwa kwami kuhlangane nekwakhe. Ukuthi ingelosi lenkulu yaNkulunkulu leyahlangana nami ngalobo busuku futhi yehlukanisa futhi yathi, akukho ngisho umdlavuza loyokuma uma utobacotho wente bantu ukuthi bakholwe uthi babe ngayo yonke inhliziyo yami ngiyakholwa ukuthi utomphilisa uthi ngithi kulo devil miyekele egameni la Jesu uphuma kuye. uNkulunkulu akubusise hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje ufuna kwendlula kulomfutho wengathi thathe lohleti lapho uphiliswe cishe imizuzu lelishumi manje uhleti lapho amen ngifuna wena ungisite utokwenda manje indvosakati yakho isesibhedlela lohleti lapho eceleni kwakhe kunjalo beka sanda sakho ethi kwalo wesilisa utokwenda na Babe mupe kukhululwa kwakhe ngeligama la Jesu ngiyakhuleka. Amen. Ungakhathateki mnakethu, ungayesabi inkathathu yenhliziyo. Qhubeka ngendlela yakho ujabula. Jesu Kristu utophilisa. Bani nekukholwa kuNkulunkulu. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ninganyakati manje uma nitohamba hamba. Sifanele sivale lenkonzo lapha. Niyabona na ngoba kuyangicansula niyabona na unenkhathathu eluhlangothini lwakho uhleti khona lapho lo muntu wesibili lohleti ekhathi kusukela ekugcineni lapho awunayo yini thatha uphilisiwe ngaso leso sikhathi kuko sukuma futhi nje uthi ayidunyiswe inkosi ngekuphiliswa kwakho uNkulunkulu akubusise inkhathathu yelubenze.
Have faith, don't doubt. Believe. If you believe, you can have what you
want. Water, banne kukholwa. Ungangabathi kholwa. Uma ukholwa, ungaba nako lolokucelako. Sawubona mnumzana. Ngicabanga ukuthi sithi hambi lomunye kulomunye mnakethu. Wena ungumKristu, ulikholwa na? Ngiyabona ukuthi unguye. Unesicelo ufuna kungicela mnumzana. Leso saluthandzekako lo ngubabe wakho ushaye stroke ube ne stroke letimbili uthi wena qobo lwakho unesifo sashukela.
You're a doctor. Hallelujah.
Futhi wena ufuna ungidokotela loko kunjalo futhi emsebentini wakho uthandazela labagulayo. Oh uNkulunkulu egameni la Jesu phana umnakethu sicelo sakhe. Amen. uNkulunkulu akubusise mnakethu. Bani nekukholwa, uyakholwa na?
You believe with your eyes, honey? You believe Jesus will make you well? Sure he is.
Uyakholelwa emehlo akho sithandwa. Uyakholwa ukuthi Jesu utokusindisa na? Impela utokwenda. Angikholwa ukuthi ngingachubeka kakhulu bangani. Sengicishe nje sekuthi nje kubukeka kwangathi yena nje sekuyafiphala nje manje kholwa ungakholwa manje nje wonke wonke wenu akabe nekukholwa manje bekantandla ethi kwalomunye nalomunye asengente umkhuleko wawonke wonke wota lapha mina ke thuthi noma lomunye masinyana niyabona na bekantandla tenu ethi kwalomunye nalomunye ngitholele emandi noma lokuthi bekantandla tenu kulomunye nalomunye nzawo tonke.
God, as my strength is fleeting,
Nkulunkulu lone sehawu lapho emandla ami sekaphela ngekushesha. O Nkulunkulu bani nesehawu babe ngemkhuleko ekukholwa ngenhlitiyo yami yonke ngilahla konke kugula umtimba wemuntu lone tifo ekhathi lapha futhi sicela ukuthi wena moya longcwele utowethula kubo emandla ekuvuka kwaJesu Kristu futhi ubaphilise. Sathane wehluliwe awusaba bambanga labantu utaluliwe.
In the name of Jesus Christ come out of every person in here. That's
hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Egameni la Jesu Christu phuma kuwo wonke umuntu losekhathe lapha lokholwako.